Aliyawa bakulembeze babakadde mu district ye Kalungu basanyukide nnyo enteekateeka ya government eyokwongera ku nsimbi zewa bakadde buli mwaka kyokka bagamba nti emyaka bakadde kwafunira akasente kano najo gyandikendedde okutuuka ku myaka nkaaga. Government yalangiridde mu butongole nti eyongeza ku nsimbi zewa abakadde nga akasiimo nga buli mwezi ekajje ku 2.25 zebadde bawa okudda ku 3.25 buli mwezi. Nini ntepe wabakade mu district ye Kalungu mnene Ernest Kisambu agambye nti government okukiriza akasente kabakade okongerako kigenda kuyamba kabakade banji okwetuusaako ebyetaago okusinga nga bwe gubadde emabegako.
Okusaba kwa professor wasaba okwamaanyi okwongera ku bakadde sente n'okukiriza ku myaka gy'abakadde kati government yekikoledde ku sente ze babadde bafuna abakadde kati kweyongeddeko era n'abakadde emyaka gye babadde bakomawo gye bakomako kati gyatuse ku myaka 6-5 awo kiba kirabika nti n'obulamu bw'abakadde babwongeddeko.